wadaadkani kan nadii mareykanka in loo kaxaysto diyaar buu u yahay, inuusan iskibirin iswaalwaalin diyaar buu u yahay, hoosha guriga sidee tahay inuu uga soo baxo diyaar buu u yahay, 500 oo fiidiyo in laga soo samaysto maalinta soo dhaweynta ilaa iyo maalinta ma garanaysa diyaar buu u yahay, hablaha xaafad oo idil in la baro lasoo dhaweeyo kadibna u dhool cadde diyaar buu u yahay, laafinta lasoo geliyo diyaaradii libaxyo in lagu helo isaguna iska dhool cadde diyaar buu u yahay, loox taagano meesha iska fadhiyo inuu noqdo diyaar buu u yahay, dharkii la doonay in loo geliyo loo soo iibiyo diyaar buu u yahay, meel dheerna ka kaxaysama sidoo wadamada yurubaad ka kaxaysanaysa waa rakhiis, wadaadkani wuxuu ku fiican yahay faatixada iyo qur-aan akhrisku maanta oo dhan kula kor taagnaanaya, haddaad doonaysa wadaadkani luuqa kala soo xiriir oo telefoonkaaga u reeb, waa degdeg buu kula soo xiriirayaa, waa wadaad diyaar